Ministry yavunanyizwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo yasabye abazadde okwezza obuvunaanyizibwa bwabwe ku baana baabwe abatandise oluwummula lwa ssabbiiti ssatu nambirira. Okusinziira ku minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebitandikibwako Mariko Kaducho, ategeezezza nti olusoma olusooka lufundikiddwa era nga tebafunye buzibu bwonna ebibaddemu ye ssenyiga owa bulijjo. Bino abyogedde mu kwogerako ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala.
Teaching and learning went on smoothly without much interruption. Extracurricular activities were all conducted smoothly in all schools and institutions. Ministry of Education and Sports appreciate all stakeholders for a job well done during term one. We did not register any serious health challenges in our school apart from the normal flu and cough and malaria, which were handled accordingly. Our children will soon be fully under your custody for a period of 3 weeks for holidays. We are kindly requesting you, the parents, to take full responsibility and to nurture our children in an holistic manner.